yande joyi no wittude emin ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗe min Oumou Oumar janganta on. Ndeere ko e kibaruji men ni habaru burtinane nder jeɗɗire ɗe dow fi ceede ñamandeji nder leydi Niger ni holli ɓeydari majji. Nonnon ni haalaji penpeneji ɗi himɓe gonno kala dow kural ñaw coronavirus non ni waddi himɓe wuro maraɗi jehiray no handiri to tuugal laawol nayɓeral gaɗangal non ni. Nder yewtere men pindinol min jahatana filinge région Tillabéri kandoni nawaɓe non ni gam ɓe gaddana ɓe hoyirna waɗini hano lore ko hoƴata nawaɓe non ni wittinana wadda non ni joomun yoɓata ceede. Horeɓe leyɗe hano fedde CDAO hande ɓe goni ɓe gaɗa giidal maɓɓe nder ko yawi dow fi politique leydi Mali Burkina Faso Guinée Conakry. Nder miccintinol ni leyɗe tati ɗini hano golle majje darnama nder fedde CDAO gaɗa jippinol laamugo sojeji gaɗi andinore de fedde ɓen ni hano suudu habaru ANP andini handen subana. Ministre leydi France hawjine fi sojeji Florence Parly waddi jahangal munde leydi Niger ɗo nder gallu ñemay kenga alarba e handen alkamisa giidal natungal hakkunde makko e horeɓe hano leydi Niger nonni ɗum ɗo gam kaldal non dow fi ɓantari wonde no heɓo dow golle sojeji leydi France gomɓe nder leyɗe Sahel nonni. Andinore de goto nder ministriɓe makko andini dow wuddu habaru France 24 nonni ɓe kalwan ɗo dow fi politique e de naku der leyde Sahel. Sappo e genay yago nogay e joyi lewru janvier hitane duuɓi en ɗiɗi e nogay e ɗiɗi sarusi hawjine e fi luumo ñamandeji sima nonni nder andinore de wurtini dow fi ceede ñamandeji ɗi gontiri delluɓe leydi Niger holli ko ceede majje ɓeydake delluɓe ɗen nani ko Abdul Mumuni Ali Nyalli firtani min e fulfulde.
Hano no ɗerol andinore sima sigila kawjiɗo filla ceede ñamri nder luuɓe leydi Niger haaliri ɗum jeɗɗire nanga sappo e jeenayi lewru janvier hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e laso e ɗiɗi yahde laso e joyi mayru nder luuɓe leydi meɗen ni ceede ñamri ɗuuɗal mumen fuu ɓeydorake seɗɗa sayni maaro gawri kamanaaje e bayeeri dow hemre fuu buuɗi ɗiɗi woni ko ɓeyda. Hano no ɗerol ngol enɗen famtiniri nder ko saabi ceede ɗe enɗen ɓeydi no limte ko ñamri di enɗen ni no ɗon no soode sanne nder luuɓe meɗen e kaden nduni faa hannden ko leyɗe takkiiɗe leydi Niger di enden ni to lumotoɓe mawɓe leydi meɗen jahata codowa ñamri di enden nanna ardiɓe leyɗe ɗe enden ni kadi ñamri di enden soodo e wurtine nder leyɗe mumen nde en daari ɗuni fa hande rawani hano joni ceede ñamriji ɗi enden ɗuɗal mumen fuu ɓeydake misali gawri dow hemre fuu sappo e nayyi bayeeri laso e go'o dow hemre maaro ƴureteɗo leyɗe yasin oodu dow hemre mum fuu buuɗu gootu ɓeyda. Hikka ni nde en daari nder jeɗɗire de botoru kamanaari kiloji mum hemre nder luumo gingimi ujunaji ɗiɗi e capanɗe tati kam woni ko sonna to adar bisnatudu ujunaji tati e keme jeetati.
Burayma Dodo horejo fedde rugaɓe e garsoɓe leydi Niger kanko ardina fedde duroɓe Afrique waldere rugaɓe e garsoɓe nonni jeɗɗire wittine nder wuro Boyko leydi Benin nani famaka Burayma Dodo o hokki jadimin Soumana Amadou.
Fina tawa noon himɓe gollay ɗum sannen duuɓi ni no woppi sa min tafa min ummina ɗum min janngina himɓe dow ko woni fina tawa rugaɓe garsoɓe lamu leyɗe ɗen fuu keɓa biroji maɓɓe fani min gaɗi ɗum jonka e ƴeewen noye domirten durgol le Afrique fuu mais fina tawa fulɓe ni himɓe gollata dow mum sanne faa duniya fuu andana ɗum ngam min miilida fina tawa umminama faa wooɗi ko ɗuuɗi ko hewti en joni fuu hewtata ko en donc komin ardini ni woni fina tawa o walla min gara jonde jam e durgol no wooɗirta fulɓe he ɓeeto noy ɓe bonnirta jonde maɓɓe.
Tuugal dabbaji fuɗɗama illa lewru janvier hitaane duuɓi en ɗiɗi e nogay e ɗiɗi nder région Difa ɗum ɗo gandur wida e ñawuji nangoji dammucci noonni hawtade e mbiyen naeji nonni nder tuugal ngal ni ɗuuɗal ano dabbaji no gaɗante tuugal ngal no hoorejo kawjiɗo fi durgol département Difa Burayma Halidou Mayga o fantini jaadimi Guidou Abdourahmane.
shawshawa nanda
ake tugal dabaji ko na no wade lati ke fina tawa hana du fina tawa tanno ga emen duruide nyaw nyawuji ko no warda baaji nai men kebi ko watta ujunaaje keme didi e chapan e tati en manai harbisaji pamari demen kaundiri bali imma bei no wada ujunaaje keme joy e sappo e jeego wakkati men puddinon wadde safar geelodi amma hannen safar de en dan waddama de alla jabi men tittin kinoto ko watta ko min futo wada tugal ki enda yarna ma safar de enda ko watta golodi kando wadane tugal ki enda mene immen kebata naati der ko ma du guyo be garafke joro hakkilo fukingo ko tawato enda no haani himbe be endam be burtino bisaji mabbe kan di gadane tugal ki enda
albarkan wannan aiki
de tugal lawal na bere gan hisa nyaw coronavirus gadangal der guro maradi himbe garay no hidira denne hakkiloji himbe no fode ngara ha wakkati ni tugal lawal jobere watte nonni wadi ni be gatti dane yago ni e ardibe dina nonni nanga nani famaka madan idi safiyatu lokotorojo mawdo kawjido fi nyawujira boji nonni o fantini jadimi Mohammed Mamman
sir insible de
do himbe ujunaji laso e tato e keme jeego on e sappo e tato be men gidi wadande kure hisinde himbe nyaw coronavirus era mu himbe ujunaji tato e keme jeenaw e chapande tati e go kammen tufi denne durwo gon hoddi gamme keba himbe gara tufade sanne ardibe hawju diina ballira ko e himbe pirto mido miladu ko radioji din ballira ko watta ko e himbe pirto helawol jeobol gol jamaare wartufo no wodi halaji pene peneji wanaadi no kale do nyawgu he kure den fa wobbe jabi ko de tufake nyawuji gonno baye nangude dum den tawe du um fewre himbe dubbe tufake amma wala ko hebibe illa lewru janvier warde lewru december hitandu ujnaadi de laso e go himbe chapande jeego on kan en nangi nyawgu jeego may der mabbe
ka cdc
waran jeego lewru mars hitane dubbe edi e noga e go o wasirde iranium de cominac golle mu darna mabbol no kure de waddi chaadale kewde do fi kawrol jawdi der commune mo arlit ganno wada millionji keme tati ko commune nak wattanta der commune mo arlit nonni hitane fu bienni no maire mauli abdraman maire mo commune arlit o fantini jadimin adama dawati
on ne va pas dire que on s'empare
min bawa wi ude ko mabbol kominak gol enen waddana himbe sador maaji milen gidi du himbe paama ko bi adama wurdata alla tan andi to tawti hana gan company kominak o enen mabbi be bi'a be kebata ko be burda sundu jati waddi ko min gadi dabare subade golle gon gado teede do enen arlit demal kaliji sigila mun kan joddinte ko rema fudu de region agades se wadde do enen arlit won ite wadire nyamduji reata departement arlit du takol keri leydi algerie woni be daari gonno golle non laatiide sa rusi kawjiido jabol itta leedi kan hawjotoode denidu no wodi to bofi gi'a nato jaccere wadi sey dun daara dun fondita ko watta sigila jabol itta de enden ni darto faawoda der gollirde irde hen non fu enen baawi wi'ude ko dun laawol non ko watta itta de jobaaka fu jobbe
continue a vivre
fodda kanani talata hanta jeego lewru fevrier du mo gonden der mum bato kollel lawol jeego ber nonni de leyde duniya ko kollol silmaaji nonni do fi hakkeji bibbe adama ko wonno wade do der gallu nyame hitane hikkade ni gada kollol silmaaji chapande joy nonni be kolla himbe kulle mabbe far lawol goynaaki be dar yakuba hamani horejo fedde den hokki jadimi zainabu abdu saidu fama
ce festival tient sur le thème
luma kollol silmago endan sembe halum kan woni ko wadda maral lobbal hebo der leede meede ko feerodir e lawol gol endan kan woni ko arana majjuni ko miden burtina bedu silmaji himbe chonniri min gadi du sigila miccintinde himbe mawbe ardunobe min der gadol silma himbe du bibbe leedi niger e hande mayi e lawol gol du faande min gadi aadi ko barjaari fu kokko teni dalila luma kollol gol endan no wattante inde gadawo silma bi leedi niger go hikkadu luma kollol silma o andan dermu silmaaji chapande joy kam min gaddi min kolli himbe silmaaji leedi niger du no duudi der majji
nous avons pas mal de films nigériens qui sont inscrits
Hande so bana ni der gallu nyemeni tay kondo ko lardube Afrika fuddama leede noga e go o kanji natata der kollol bawal ko tay kondo nonni lardube nonni worbe herobe no tawa der mabbe dun doni wattana balde didi kollol gol ndugan sigilade fijirdeji pirtol balli ko wadete pari itare di noga yi e nay nonni Yakuba Abdu Boubakar horejo fedde lardube fantini jadi min Habibu Garba
pecce didi men godi e teddirka mu en watta kiloji lasoji didi e nay e be teddirka mu en watta kiloji lasoji didi e go'o leede laso himbe mu be gari leedi Niger de nati no wada leede laso e go'o der himbe Niger debbo goto tan wodi amma de en dari leede de to fu no buran debbo goto leedi fu ko waddi para taekwondo lardube tan no wadata dum mo jungo mudum na koygal mudum tacha fijo godu der mu neddo fu hebi didol gotul sey beedane didigo amma piide e hore wala der fijo go enda ganjungo woto wawta e tabbiti jeewobe fijoji taekwondo abadaji di enda ka en du gonno jee fijoji di enda no wade
ndo fi latol bal ko tefol coupe mo afriko ko wonno wade leydi Cameroon wadda timude kenga Senegal jalake Burkina tati e go ononni Senegal hebi yadu yeso lasara o Cameroon to latol bal o wonno wade no fotti dan e leydi Egypt nonni gante fude hano kawrowo e tefol coupe nonni he Senegal do tewtol coupe on hano nyande alal non yewtere men pindinol ko watta nawabe gaddane ko yirnan do fi hano ko djol mabbe gadde lokotorode na jare nokkuje gonnoni de lokotoroje gom e nyawte leydi filingeni bi en der region Tilabiri ciede jobataake ko jomun hoje wadde na yare no docteur Abdou Mahamadou Moktar lokotorojo mawdo lokotorode den o holli video ko sigila odi singa kana hitane dube idi e no gaynoni no hayeje mabbe kango woni sakullaji himbe gi atanoni timma nani fama ka o hokki jadimin Adama Dawachi
minen loktorore fotorde e hopital mum kammin godi do elden der hubere filingi min joddini du sigila ko watta himbe keba nyawti gu lobbu sigila odu ni no wodi no he hore mum du himbe du no he nawtorade mum
ko sabi ko gaddon dun
c'était une question épineuse
une non de denno no sadan nomi misali de ni miden gidi yarude na adoide nyawdum na chawdum wadane nyawtigu idun torra himbe fu dun latana kemin du sadorna mawdam cede ko soda essence watta der loreji di enda degon wala nami sarobe nyawbe ben ka endu galade degon du bade no godida non ciyaki irdu he bandundu fu no faddo golle nyawtigu den amma ko ni Allah wadi min gi dum wala idun so ero gada idun du he torude himbe sey jari filla majjum der hawrine komiti kawjido filla nyawtigu himbe departement filingi ga hebude mosola sadornan dan enda sey dun joddini sigila hawrude cede der balla ONG IRC
de l'ONG IRC
noy woni no gadirton dun
waje mi si engagé à donner chaque mois
min he hore am lewru fu mi do hokka ujunere kaden du do hemre cede demin ko kete demin jehi kawride mi do hokka sappo do hemre majji fu meri filinge e lamorde den ka en du gaddani min balla der sigila o enden min kawri kawri famin kebi milioji sappo e didi cede sefa dun du waddi ko handen wala jobonowo ada yare nyawdu mun nyawtigu do hennon fu bani nyamen
en de l'hôpital district a nyamen
noy dendirton cedde gantade bonni
onami
min joddini sigila du ko hawjo cede kawrade de enda no wudiri le gala he jungo neddo fu ONG IRC kandu no he wallirde min no wodi du fa handen sotirde essence gon do der hubere filinge de enda demin gonmi den gollida min joddini du caka amin berol nar leru fu miden adwa essence dedu wati sey min job awjobe loreji dindu derol ni kokete jaha gattene essence garagado golle mu
do habaruji din timmi say bien kirtento jam hirti.
Diva do Radio Alternative.
Lamba chapan ejena topere inay FM. Zender
do Radio Gaskia. Lamba chapan ejetati ejena topere ejoy FM.
Mara ido Radio Sarawnia.
Lamba hemre edidi topere ego o FM. Kyota
do Bonfere Fuma. Lamba chapan ejena FM.
Studio Kalangu.